Take it over your stereo. This is DJ Blessing. DJ Blessing, baby, in the mix.
Oh baby, boda boda yangu vipini pande mishikaki. Siwezi, basi nogeshe, nogeshe baby. Baby nogeshe, nogeshe, nogeshe baby. Baby nogeshe. Raha, raha tu kukupenda na wewe. Raha tu. Ukini ache utanipa jakalaro. Nipe mimi kwengine we useme no. Shinde ibilisi
kwenye kichwa chakoe.
Mimuza kumkiwa baba. Mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana. Nalilia mapenzi. Mimuza kumkiwa baba. Mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana. Nalilia mapenzi. Chaniambia sini taritia baba. Ata ukiwa mbali nitasubiria. Basi nogeshe, nogeshe baby. Baby nogeshe, nogeshe, nogeshe baby. Baby nogeshe. Ra, ra tupu kupenda na nawe. Mina washwa pabaya kiuchukuzi. Ukini gusa gusa mie haya. Watu mtoko mihogo bichi koko. Nideke ze kitoto kachumbari kwa kiwiko. I wanna be solo. Nao nifanye utakabio. Baby
DJ Blessing in the mix, in the mix.
Ziteke zangu isia. I wanna be solo. Anguicia.
Aibu, 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 aibu.
Nawaza imekwaje nimetumbukia. Kina kirefu mbele sioni. Sholove chumbani umentunukia. Unibele gangara mtoni umeshika idara. Halo halo wako fala. Oyoyo sina sera. Oyoyo kesho shela. I wanna be solo. Na unifanye utakabio. Baby give me some more. Ziteke zangu isia. I wanna be solo. Anguicia.
Aibu, 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 aibu,
aibu. Al-Qaeda, nanukia kakalon. Nivute kamando. Mini yule king of law, call me commando.
Break it down for me, homeboy.
Boy, boy, boy.
103.5
Homeboys
Radio.
Atawani nyongeko. Mimi ndo the king of flow and they know.
Kwenye mitandao nipo tu kila sehemu. Vijijini na matauni kila sehemu. Radio TV niko pia kwenye system. Gangari kama root na stem.
Al-Qaeda.
Nimeripuka
Konde Boy.
Al Qaeda.
Professional, what could handle the way you take me to the angle? When a human being, I'm an angel. If you want to my heart, I give you baby cargo.
DJ Blessing,
in the mix. My sherry coco, nobody didn't pay your toe. Kisha to pateki moko, babu bibi kurado to. My sherry coco. Nobody didn't pay your toll. Kisha to pateki moko. Babu bibi kurano to.
Paranawe. Paranawe.
I want to see you dancing.
Paranawe. Paranawe.
I like the way you dancing.
Paranawe. Paranawe.
I like the way you dancing.
Paranawe. Paranawe.
Take it over your stereo. This is DJ Blessing.
Hivi unakamota wanga boy changa JJ yokocha
wanamaliza.
Pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepigwa basi. Sura mbaya dawa yake make up. Mweke wembe, takula kiporo. Nimesha penda sijui kasoro. Kirembe, uwe mororo. Kama huna shepu vandi godoro. If you want to my heart, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. My sherry koko, kopa ridini pejo to. Yundo ituange kokoto, peku peku kama mpoto.
Paranawe, paranawe.
I want to see you dancing.
Paranawe, paranawe.
I like the way you dancing.
Paranawe.
Oh mama tetema, tipo tipo tetema. Oh mama tetema, aya tuende tetema. Oh mama tetema, shuka chini tetema. Oh mama tetema.
It's the kids, baby.
Anointed from above, it's gonna be DJ Blessing.
It's the kids, baby.
Tatema, yani kama umepigwa shot. Tatema, ipe miganisho ya robot.
Break it down for tatema, me, homeboy, boy, boy.
Tatema, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Nakapandizi za buko, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah. Nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi.
Ayo tunde tetema, oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tuende tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Aya tuende tetema,
oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tuende tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Tetema, yani kama vile generator.
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngeta.
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta.
Asa woza, toza, keza shogoroza. Kufa chali kama mende.
Maria Rose,
poza, tungi limepoza. Twende ni kupige nyembe.
You mess my mind up, my love.
DJ Blessing, in the mix.
Ukinuna tumie doro, doro, doro. Sani pesa digi digi. Miuno ya gigi gigi. Funga kibindo mkwiji kwiji. Nikunyonge kazigi zigi. Tete.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Oh mama tetema.
Aya tuende tetema.
Oh mama tetema.
Shuka chini tetema.
Oh mama tetema.
Aya tuende tetema.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Oh mama tetema.
Aya tuende tetema.
Oh mama tetema.
Shuka chini tetema.
Oh mama tetema.
Shigata guani, shigami mento. Simezi sitafuni nipeleke dento. Take it down, reduce the tempo. Wind it slow to the instrumento.
Vile kame pendeza, pendeza. Tena kanavyoweza kucheza. Jichola kukonyeza, konyeza. Nyuma mkia pweza, wapweza.
Nisha waka waka, nyaka nyaka. Ways over you, okay, gata gata. Unipa nikitaka. tiki taka, mkomboti wa Yvonne taka taka. Back it up,
mwaga.
Take it up,
mwaga.
Show me how you want it, my baby,
mwaga.
Unofeni chap chap,
mwaga.
Baby girl, wine for daddy,
mwaga.
Ndaga kokora buri kabadi,
mwaga.
All eyes on you,
mwaga.
Togana tucheze paka kesho. Yo warm to your chocolate ya aidada. Mchikiri ondaza koli kawaida. Nenda kuzimba kachi yumba cha spider da. Katikiri da open legs wider. Zina shaku shaku soka al-Qaida. Aida, uli kawaida. Kawaida da zina na kawaida. Baby kawaida da zina na kawaida. Zina bend over, itina ndova. Obuzibu tayatu uli dewe java. Uyo mumurabe, tarina mbarabe. Ngeri joka kankanye mulete dawarabe. Siku jubisa, abinyumisa. Obuzina waya zinyabu tukubisa.
Back
it up,
mwaga.
Take it out,
mwaga.
Show me how you want it, my baby,
mwaga.
Unofeni chap chap,
mwaga.
Baby girl, wine for daddy,
mwaga.
Ndaga kokora buri kabadi,
mwaga.
All eyes on you,
mwaga.
Togana tucheze paka kesho. Bailan, bailan.
DJ Blessing in the mix on Ignition Drive on 103.5 Homeboys Radio. 103.5 Homeboys Radio.
Kumiambia wakitomi ni kandei. Kwa moto baridi si kandei. Kama ruba ni kandei. Tuwe wote yeah. Come baby come baby. Sumari kwa nyundo ni gongei. Oh Monday to Sunday I love you.
Oh basi iyo kote. So kwa bedi kwa kochi kitanda na ichumia. Iyo kote. Kiona kwa juu chini naizamia. Iyo kote.
Sungura nipe karote marage sijazoea.
Iyo kote.
Na kunja kote na vandisha mori na chechemea. Oh yeah. Baby, baby.
Ukitoka kuoga nitenge ya moto moto. Tinga moka kitenge tutoke mtoko. Ah, boda kwa boda tuteme, chocho kwa chocho. Tena nikichoka ni bebe, mi kwako mtoto yeye. Rafuzi ya pemba rangi rangi pare. Nyule kihindi chambi chambi. Na cheza rafu kona bambi. Boko boko.
Hey, refanga kwa pape na te. Mpira ushawe kwa kate. Mekaji magolo kwa tinga za kopiga shote ni kodaki.
Moto baridi zigande. Kama ruba ngugane. Tuwe wote.
Ooh, yeah.
Oh, come baby, come baby. Sumari kwa nyundo ngugonge. Oh, Monday to Sunday I love you. Oh, basi. Iyo kote. So kwa bedi kwa kochi kitanda na ichumia. Iyo kote. Kiona kwa juu chini naizamia. Iyo kote.
Sungura nipe karote marage.
Shombe, shombe, mtoto laini, laini, ana waka waka.
Ah,
wanga wape vidongi, nime baini, baini, wanatapa tapa. Ah, mina wepaka kiyama, tuombe uzima. Waroge kwa kuchutama, na wasimame wima. kamwe watopata mwanya. Habisi fitina, wapike mabilinganya. Situtoke dina, nalegea. Ukintazama yako macho, yako macho, nalegea. Ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani, hodari,
hodari wa mapenzi.
Utundu kitandani, hodari,
hodari wa mapenzi.
DJ Blessing, DJ Blessing. In the mix, in the, in the mix. In the mix, in the mix.
Katoto nyakanga kamemzidi somo na kuwi. Chumbani kiranga kinaishaga komo kirungi. Nisakata makirikiri kuniwashaka pilipiri. Fundi haswa amekithiri kunipa nilewe. Kwasa kwasa ndani pingiri za kukata saga kachiri. Nani haswa unafikiri kama sio wewe? Nichezeshe kidaru sosi kwa manane. Fanga, nikande kipanda uso tufunikane. Kanga, nipitishe bodala uko tukakutane. Kanga, siepini wao puto wasijichangane. Watapasuka, nalegea. Ukintazama yako macho, yako macho, nalegea. Ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kiuno kunengua, hodari,
hodari wa mapenzi.
Migu kunibidua, hodari,
hodari wa mapenzi.
Mungu kanipa nilichomwomba.
This is DJ Blessing.
Na wala sishiruki kubaki.
DJ Blessing in the mix on Ignition Drive 1035 on Boys Radio.
Takulinda kwa kunuti, nitapigana jihadi. Pendo liwe madhubuti, wasingie waganga. Wapambe fiburu shuti, wape chai kwenye jagi. Yetu tamu biskuti, wasitie mchanga. Penzi letu basi kelika bomba la mbele. Pia unipige mabusu, niwachome kweli kweli wenye viherehere. Pia wakome aso ausu. Bebe zima feni, bebe. Nimeleta kipepeo ni pepe. Leo zima feni, bebe. Nimeleta kipepeo ni pepe. Zima kiyoyose, bebe. Nimeleta kipepeo ni pepe. Zima feni, bebe. Nimeleta kipepeo ni pepe. Salamu ulizonitumia zimenifikia. Nipo salama ta usija. Nalishwa vita vinono na jiria. Dinia niangamia. Benzi tuwa dalika na pokija.
DJ Blessing in the mix. Nimekusahau
na kumbuka tula kojina. Kidogo angalau behoa mizizi soku katashina. Benzi wakapanda dao. Mjini baba pesa fitina. Nimeuka nithara Vicenti haba mfuko mechina. Nando uwezo wangu likuishia. Ninge kupa nini tena? Kula yangu ya kukapasia.
Kumeza ukatema.
Misi na gari.
Ninge kupa nini tena?
Blessing.
Hello, baby.
In the mix.
Anabongela nuni, akitembea wendo wake aste aste, rangi yake kamzungu, ukimuona lazima ya kudondoke mate, anavyodatisha madonga na mabarobaro, ukijiliza eti unataka pona mpaka uonge majero jero. Toto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga, yani mtoto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko, huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko, sijamuona kama yani kiboko, sijamuona kama yani kiboko, sijamuona kama
DJ Blessing in the mix on Ignition Drive on 103.5 Homeboys Radio.
Yani toto kiboko, yani toto kiboko,
anabonge la
yu,
akitembea mwendo wake aste aste, rangi yake kamzungu, ukimuona lazima ya kudondoke mate, anavyodatisha madonga na mabarobaro, ukijiliza eti unataka pona mpaka uonge majero jero. Toto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga, yani mtoto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko, huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko, sijamuona kama yani kiboko, sijamuona kama yani kiboko, sijamuona kama yani kiboko, sijamuona kama yani kiboko. Nitadunga suti na tai, nimfuate nimnongoneze, nimwambie yendo na dai, ananipa mima wenge. Toto laki nai, robari, uswazi kote yendo ametawala, sioni noma yani mbwana sobari, akinipa sika tai mina kwala, figa kamjaka yani bala, nyuma rigirigi, kwa shanga kiuno ninasimama, wima paka alfajiri, figa kamjaka yani bala, nyuma rigirigi, kwa shanga kiuno ninasimama, wima paka alfajiri. Mtoto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga, yani mtoto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko, huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko, sijamuona kama
Yeah.
Tena awe na subira. sweet chocolate. Samba loketo kinitega nyangu.
Take it down for me. Boy.
You already know. It's a dancing time. Cheza na wakati kangoma kako fire, yeah. Mtoto uko fire, yeah. Ah, oh my baby on a replay. Give my baby some dancing shoes. Give my baby on a replay. Cheza ready your love.
Oh yeah, cheza ready your love. Oh.
Swali susa na kula, fanya wainama, kisha rotate. Tuwa kunjishe na sura. Leo shimo limetema, meshinda beti.
Shinda beti.
Tuwa onyeshe sinema, wakina feti. Asajo, nijo,
I like it.
Wena tancho godo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo,
I like it.
Kono la soto jo,
I like it.
Baby jo jo jo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo go,
I like it.
Kikupa jokoto,
I like it.
Uno la soto jo,
I like it.
Oya jibebebebe, asa jibebebebe. Emu jibebebebe, si ujibebebebe. Oya jibebebebe, asa jibebebebe. Emu jibebebebe, si ujibebebebe.
Ae, nataka kwenye pachu pachu,
pachu pachu.
Kitandani mwendo kwachu kwachu,
kwachu kwachu.
Nichanganye waone, niwe fiatu fiatu,
fiatu fiatu.
Ili pensi walikome, washakunaku,
shakunaku.
Hey, baby sankororo, kerewa, naija,
soko soko.
Numboro, malewa, aija,
roko noko.
Mi kwako shoti atakila, lewa vimba,
vimba.
Mkuchekeche kama wakila, mkude simba.
Asajo, nejo,
I like it.
Wena tancho godo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo,
I like it.
Kono la soto jo,
I like it.
Baby jo jo jo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo,
I like it.
Kikupa cho godo,
I like it.
Kono la soto jo,
I like it.
Oya jibebebe, asa jibebebe. Emu jibebebe, si ujibebebe.
Chuzi la chuku chuku ni jema kulizima.
Afimu, anigotu bae, unakula jama choma. Baby, umeniweza na we, ugaruke na magoma. Sheri, kote manangae, kama ganja tuta choma. For real, nitaondoka na we, ata kama ukigoma. Natamani nilewe niondoke na we, ama pema. Utafanya makosa sipondoka na we,
Takosi utakacho, nakupa wapi mamacho. Wasionoke na wewe, yako mikato. Michoro Frank ni Picasso, najimaliza mwenyewe. Oh sheri, 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 sheri mutima langa. 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 Ningekuwa chumbani, ningewewe seka na we. Kwenye sita kwa sita zile purukushani za kuseleleka na we. Kwenye chaki na pita pita
kifuwa ni sasita. Mama sita, baba lita. Ulivo baby face, signora margarita. Signorita, kama picha, tupige kifes.
Mawe ni queen, queen tena rasmi me. Na umekaki mjini, jini ya ni nasty. I find pewe na mbaku kwa napkin. Na wudum gum ni chupe kwa dasbin. Nah, nilitaka nkufate kwa mbie. Ya kwamba nataka kwa mbie. Umembamba uyu mkaka, mkibia gone mshamba unenata. Alieka mdananda, alechacha.
Ndako si utakacho, nakupa wapi mamacho. Wasionoke na wewe, yako mikato. Micholo Frank ni Picasso, najimaliza mwenyewe. Oh sheri, sheri, sheri. Sheri mutima na shari, sheri, sheri, sheri mutima na shari, sheri.
mlango ilari wako pendo menipanur umenitoa gizani sina maelezo nimeshiwa uwezo na mumbaliye juu antoe kitandani nikawazaje ingekuwaje maisha yangu na familia ningeondoka nikawazaje ingekuwaje shabiki zangu na ndoto zangu zingezimika uye
Pozi mapozi na we Sinataka kapicha na we Foto foto kapicha na we Wandegene umapozi nyagala pozi na we Madriteki nyeka foto nyagala foto na we Nika baby kiwazala zabanga guse guse Namukwano kwa nigoroge nigoroge roge
Take it over your stereo This is DJ Blessing
Baby, when I get single, young with Julia Cavimbo. Boy, tonight come wake up, oh, on the gecko with him, oh. Baby, when I get single, young with Julia Cavimbo. Boy, tonight come wake up, oh, on the gecko with him, oh.
DJ Blessing in the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix.
Baby, ngamba nyumide sigati, no mini sigati Baby, when I get single, yangu tulia kavimbo Boy, tonight come wake up, oh, on the beko wendimpo Baby, when I get single, yangu tulia kavimbo Boy, tonight come wake up, oh, on the beko
wendimpo Langiento me dube, mozia kendari Kiuno chake cha kipeke, kiuno chake cha kipeke Yani figa nane kamili Tena magare na michako, usiku na mchana Washika dao na wasani Mimi na mlaumu mama yako Ulorithi matatizo, uzuri wako swa sayari
to win
wonder. Boy, you miss under. Who's better than a danger? What a good pretender. When I was like, I see a bartender. Mwaga pesa upati na mango. Mipango yako ya kishambabo.
Can I make you sweat, 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 sweat?
Oh, nana.
Wet, 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 wet.
Shusha kwa chini, unaona nilipandisha juu, na vile ninavyozungusha yeah.
Shigida, maswali mengi kama first date. Nangangana kupigia kwenye first date. Uwa mbu kwa rungu kwenye first date. Staki kuonekana nyumbu kwenye first date. Girl, just in juu ya jinsi you got me. Ananyonga kama Shakira, cop and pasty. Toto naleta drama ka small case. Fungu la kukata lawama, so don't test me. Saga, 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 saga.
Sweat, 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 sweat.
Oh, nana.
Wet, 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 wet.
Can I make you
sweat, 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 sweat.
Oh, nana.
Girl, you got me so high, high. Girl, I sweat it in nice, nice. Girl, you got me so high, high. Girl, I swear it in nice, nice.
Ana mwendo malingo, na kazulishe posura. Ya upanga shingo, huko nyuma kasimura. Ana mwendo malingo, na kazulishe posura. Ya upanga shingo, huko nyuma kasimura.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist. Fire waste, she got the fire waste, fire waste, fire waste, fire waste, she got the fire waste, fire waste, fire waste, fire waste.
Hey, baby, go for mega, take a look, look. He don't tell you where my eye is true, true. You stole my heart away like your crew, crew. Gotta follow you to see what in the cook.
Baby, let me show you love better than you've ever seen before. Me, I don't go for short, me, I don't go effort.
Gossiping, I'm only with the big talk. Black barber, so you know it's time for lift up. Big money, so you know I'm living by the code. Born with it, so you know your boy will never fold. Bel Air here, Bel Air there. We gotta have Bel Air everywhere. Bottles on ice, balling all night. Black Ferrari ball, stepping out in all white. No, it's not a secret, meet me at the top. Black barber boys, we'll never stop.
Ooh, ooh, la, la, ooh, la, la, ooh, la, la. Yes, we sing a ooh, la, la, la.
Walk, 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 walk
zako I feel so good pindi nikikona. Awo mwendo unafanya kusudi na ulivoshona. Ati unakwenda au unarudi wakata kona. Nyuma kakatuni za masudi
DJ Blessing in the mix.
Hivi unapenda wavifua karoboti ama sanamu au waze wakununua maganoti na sanamu. Macho kama unanita sasita shepu vela sidika anita. Macho kama unanita sasita shepu vela.
Show me, show me, show me una violence. Show me, show me, show me wow, this show una violence. Show me. Katik, katika, katik, katika, katik, katika.
Nina miradi kaya rumba, kibao kata kinyonga. Kufuko nina mabumba, lungu nichili na sunta eh. Yani bo 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 bo, kana niko shagaro oh 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 oh. Yani nasimama dede dede, kakitingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time, ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time, ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata.
La 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 la. Katika, 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 katika.
Yale katoto kami kako nindindi kame kazika nindindi. Nyuma mbwi kako mbwi 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 kana misifa shangindindi. Likavizia kitambo leo kame nasa chambo kapakia na mdando kajegeje karambo. Kana michezo ngoma nisindi mbali zombe na minampatia zabwani muogo aja ngombe. Yani kana niko shagaro oh 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 oh. Pagana si mama de 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 de. Kakitingisha wo 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 wo. Oh yeah, oh natembea. Yani siwezi kutembea. Cheche vena chechemea. Yani hadi nalegea okay.
Katika, 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 katika.
From above, it's gonna be DJ Blessing.
Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Singida Dodoma, ma, 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 ma. Twara na Kigoma, ma, 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 ma. Singida Dodoma.
Kutoka zaman, kasutobo kama zidani. Chenga nyingi ntafungisha. Kana wakajiza, nakabakata baka mizani. Kote kote napigisha. Baby watagwan, katoto ketu kapo jiani. Uhakika mezi tisa. Roke! Wakinita buzi ni chune. Tena ringa kidogo. Wamiga mirusi wanune. Ongeza mwengwe mikogo.
Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi.
Nyege nyege, wetu mwanza nyege. Nyege nyege, nishushe mwanza nyege. Nyege nyege, wetu mwanza nyege. Nishushe mwanza nyege.
Pull up, pull up, let's go, let's go, let's go.
DJ Blessing in the mix on Ignition Drive on 103.5 Homeboys Radio.
shusha mwanza nyegezi. Nyege, nyege. Wetu mwanza nyegezi. Nyege, nyege. Nishusha mwanza nyegezi.
Oya wa your west. Johnny party a commando. Nikupe champwezi. Kwa miuno ataifando. Asa shokere. Mwendo wa kandanda. Nani anangwanda. Sani sokeze. Leta msambwanda. Nikazie danganda. Hana nivuta ghetto. Kapige bunduki. Hey bunduki. Ilo nogo pa centro. Michezo ya mbaruti. Mbaruti.
Hey, nyege nyege. Wetu mwanza nyege. Nyege nyege. Nishushe mwanza nyege. Hey, nyege nyege. Wetu mwanza nyege. Nyege nyege. Nishushe mwanza nyege.
Hani kama mchalu. Shepia Mombasa, apenda gimpasuo, ata kishida basata.
Tepe tepe, toto kama supu teke teke.
Komoro
kwa makeke, nitefali pupa watemeke.
Dombolo,
shaku shaku ya Masai.
Oh Masai,
kama na chuma papai.
Oh papai.
Funika, funua,
twende.
Bandika, bandua,
twende.
Anika, anua,
twende.
Kanipa,
wetu mwanza nyegezi. Nyege nyege. Nishushe mwanza nyegezi. Nyege nyege. Wetu mwanza nyegezi. Nyege nyege. Nishushe mwanza nyegezi.
Oya pete karikete te. Katoto akashekete. Mwenye bilingete te. Ufunjaga na kete.
Oh saiweke. Aiweke iweke. Aiweke. Pitishe kwa chini. Aiweke iweke. Miuno ya kazi kazini. Aiweke iweke. Aiweke. Ile ndindindi. Aiweke iweke. Aiweke.
Moja shaki tibobo.
Aiweke iweke. Aiweke.
Twende shaku kidogo.
Aiweke iweke. Aiweke.
DJ Blessing in the mix. In the mix. In the mix.
Aiweke. Aiweke iweke. Aiweke.
Taking over your stereo. This is DJ Blessing.